sorti mon bem. A sanganza pameru leke ndozu aleke sese aleke zulu zalu dalu zundu kenu zundu palo zundu zungalo nu zungalo nu zungalo ano sanga zundu kwele yalo ne asia obao wati mubemo wati mubemo adunga biazu afanga na toro adunga ngamiku afanga na toro mo. What is Mobem? What is Mobem? As long as I like a sissy, I like a Zulu Zalu Talu Zundu Kelu Zundu Tiru Zundu Palu Zundu Zundalu Tutu 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 Tutu